ishusho nini ya Bikira Maria ni ishusho igaragara ahantu hatandatu ku isi, kuko buri mugabane w'isi ufite ishusho imwe nk'iyo. Umugabane wa Afurika rero ishusho uwagennye iri ku musozi wa Nyarushishi uherereye mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Amabonekerwa afatwa nk'aya mbere akomeye yabaye muri aka gace k'ibiyaga bigari, akaba yarabaye mu mwaka w'igihumbi 1981 kandi yagize ingaruka nziza haba ku bakirisitu muri rusange ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abanyarwanda muri rusange, dore ko ngo byanatumye Kibeho haba ahantu hakomeye ndetse n'akarere ka Nyaruguru karamenyekana ku isi hose kugeza ubu, hanasurwa na ba mukerarugendo ndetse hanubatswe ishusho ya mbere nini muri Afurika no ku isi yose ya Yezu, ifite uburebure bwa metero 6 n'ibiro 950. Ni mu kiganiro hirya y'imyemere tugiye kurebera hamwe ibyo mubonekerwa. Ni ikiganiro tuzacumi ibice bibiri, aho kuri uyu munsi duhera ku mabonekerwa yabereye Kibeho turiyumvira bumwe mu buhamya bw'uwahabonekerewe adusangize byinshi kuri byo. Ku itariki ya 28 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi 1981 mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa ry'i Kibeho habereye ibintu bidasanzwe, ubwo hari mu masaha ya nyuma ya 6 abana barangije gufungura ariko bakiri hamwe mu cyumba cy'amafunguro. Umukobwa witwa Francine Mureke urigeze mu kigero cy'imyaka 16 ngo yumvise ijwi ryoroheje rimuhamagara mu Kinyarwanda rigira riti mwana wanjye. Uko nawe ahaguruka bwangu akurikira iryo jwi ridasanzwe mu kirongozi, maze abona umugore ufite ngo ubwiza buhebuje amuhagaze imbere, ngo yari yambaye umwambaro wera kandi yitwikiriye umwenda w'ubururu mu mutwe, ibiganza bye ngo byari bibumbiye mu gituza ariko intoki zireba hejuru nta nkweto yari yambaye.
Uko ateye rero atandukanye na akaba rero ari mwiza cyane ku buryo ntawe turabona usa nawe ku isi. Afite ndetse ni muremure, ubundi aba yambaye igishura cy'ubururu gitwikiriye umutwe kikagera ku birenge n'ikanzu y'umweru igera ku birenge. Ubu ni umubiri we atari umuzungu, utari umwirabura, atari umuhinde cyangwa se umwarabu, mbese ubona afite ubwiza butambutse ubwacu. Mbese ni mwiza cyane.
Alphonsine amubaza igihunga agira ati urinde, ngo nuko umugore amusubiza bwangu agira ati ndi nyina wa Jambo. Alphonsine ahagarara yemye nk'ufashwe n'umuriro w'amashanyarazi, agumya kwitegereza uwo mugore ariko kandi ngo akanibaza uburyo nyina wa Jambo yaje mu kirongozi cy'ishuri ryabo. Bikira Mariya ngo yongera kumubaza ati ninde ukunda cyane. Alphonsine wari usanzwe ari umwana uvuka mu muryango w'abakirisitu kandi nawe agerageza kuyoboka iyo nzira, ngo asubiza atatiniganyije ati nkunda Imana na Bikira Mariya wabyaye Yezu. Ngo nuko Mariya yumvise icyo gisubizo asangwa n'ibyishimo, maze abwira Alphonsine ati nazanywe no kugukomeza kuko numvise amasengesho yawe. Ngo yongera agira ati ndifuza ko inshuti zawe zikomera mu kwemera kuko zitemera bihagije. Ngo Alphonsine yatangiye kuvuga amasengesho yoroheje, naho nyina wa Jambo azamuka ijuru umwana we agomba kwitegereza uko uwo mubyeyi utagira uko asa ngo arembere. Ibyo byamaze nk'iminota 15 abageragezaga kumuvugisha cyangwa se kumunyeganyiza ngo ntibagiraga icyo bageraho, kuko ngo yari ameze nk'umuntu wafashwe n'ubujeni bukomeye cyane. Nanone nta muntu n'umwe wemeye ibyibonekerwa rye, ngo ahubwo bamwe batangiye gukeka ko yarwaye indwara idasanzwe abandi bati yasaze, dore ko ngo ubusanzwe Alphonsine avuga ikibungo aho abanyarwanda benshi bajya bavuga ko hashobora kuba hanava ibirozi byihariye. Bukeye bwaho iyo ndwara yongera kumufatira mu cyumba abanyeshuri bararagamo, aho kuri ubu ngubu hanafatwa nka Chapelle yibonekerwa. Ngo Bikira Mariya yamubonekeye atari umuzungu nk'uko bakunze kumubona ku mashusho, ngo ntiyashoboraga kumenya ibara ry'uruhu rwe. Icyo yemeza ni kimwe, ngo ni uko uwo mubyeyi yari afite ubwiza butagereranywa. Nyuma y'ayo mabonekerwa y'ikubitiro hafi buri wa gatandatu Alphonsine ngo yagumaga kubonekerwa n'uwo mubyeyi, bamwe bakabifata nk'ukuri. Kubonekerwa n'uwo mubyeyi bamwe bakabifata nk'ukuri, abandi bakavuga ko uwo mwana yasaze. Ntibyari byoroshye kuguma kuba ikigeragezo mu bandi bana, dore ko aribwo yari agitangira umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Nyamara ibyo bigeragezo ntibyatumye ngo acogora ku isengesho ngo ahubwo arusheho gukomeza gusenga cyane. Ibi ushobora kumva ari amagambo gusa ukavuga ngo nibyo bivugira, bamwe bakanavuga ati nibyo abana bashobora kuba barahimbye. undi mukobwa waje kubonekerwa yitwa Natali Mukamazimaka ubafite imyaka 50 irenga. Natali icyo gihe afite imyaka 21 ngo yagaragaragaye imyitwarire idasanzwe kuko we ngo yanikundiraga amaraha ndetse nakuzwe n'ibyo gusenga dore ko ari mu ba mbere ngo banabereye ikigeragezo Alphonsine ariko nawe umwimvira guha amateka yibonekerwa.
Oya tubonekeye turi batatu gusa jyewe nitwa Natali yabanje kubonekera witwa Alphonsine mu Mureke n'undi witwa Marie Claire Mukangango. Alphonsine mu Mureke ubu ngubu aba mu Butaliyani no mu Bikira abantu ari kuva yababikira Marie Claire yari yarashyingiwe ab'i Kigali ariko muri Jenoside baramwica hamwe n'umugabo we bonyine ntakiriho. Peri ntoya yitwa Chapeli y'amabonekerwa Bikira Mariya rero yagiye hatubonekera ari inzu turaramo yari turatwaha ubu ngubu aho hantu yatubonekeraga hari sakramento ikaba Chapeli nayo y'amabonekerwa. Ubwo yatubonekeraga kugeza 89 yatubwiye ko atazagaruka ku nkarakaro yasakari yaduhaye randevu isaha ukwezi n'itariki ku buryo habaga ari ku manywa kenshi yari saa 8 ubwo akaza rero abantu barabimenye kuko habaga harimo igihe azazira hari mu gihe kinini abantu bakabimenya ndetse byaje kugera no kure no mu mahanga baraza ibihugu bidukikije n'iby'i Burayi no muri Amerika hose mbese baraza muri icyo gihe cyose yatubonekeraga. Ubwo aza rero kutubwira ko atazagaruka ku mugaragaro 89 ariko ko mbese atagiye ahubwo turi kumwe n'ubu ngubu n'abaza gusenga akomeza kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko ahari iyo abishatse rero yagaruka akatwiye akanyiyereka.
Ngo Natali nawe yagiye kumva yumva ijwi rimuhamagara rigira riti Natali mwana wanjye nawe aramwikiriza ngo niko kongera kumuvugisha amu butumwa bukurikira ati nimusenge cyane kuko isi ari mbi mukunde ibyo mu ijuru kuko iby'isi bishira vuba mwitonde kandi murangwe n'urukundo kwitanga no kwiyoroshya kandi mugarukire Imana. Aya namwe mu magambo agenda agaragara mu bitabo bitagatifu bigenda bivuga ndetse bikanasobanura byinshi ku mabonekerwa yabereye ikibeho. Aya magambo ngo yamuteye ubwoba ngo ariko abifashe nk'ubutumwa bukomeye ngo bwanahise buhindura abari bamuzi mbere bagatangazwa cyane n'ibyamubayeho. Hari kandi n'undi nanone Marie Claire Mukangango mu mabonekerwa 15 yahuye nawe kugeza mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka w'1982 Marie Claire nawe yagiye ahabwa ubutumwa bwo kwamamaza ishapure y'ububabare. Uyu mubyeyi ngo yanamuhishuriye byinshi birimo ko isi igenda imera nabi cyane kandi ko ngo u Rwanda rugeze ahakomeye. Muri icyo gihe niko yamubwiraga amubwira ko ngo abantu bakwiriye guhinduka no gusenga cyane nta gushidikanya ko bamwe bumvise inkuru z'amabonekerwa bakanavuga ko atari byo ndetse bakanavuga ko ari byo bamwe bigira. Nuko ngo banagerageza no kubashumba ibyuma ngo barebe niba koko barabonekewe ariko ngo ntibyagiye icyo bitanga.
Muri ibyo bigeragezo rero kubera iyo sensibiliti y'umubiri habaga nyine kutugerageza cyane ngo barebe koko niba ari byo.
Ubutumwa bwa Bikira Mariya ngo yahaye aba bana batatu kandi yanababwiye byinshi ku bizaba mu Rwanda ngo ubwo icyo gihe babonekerwaga n'abishuriye ibya Jenoside yakorewe Abatutsi ko yari kuzaba ariko ngo bitewe n'uburyo aba bana bamwe batizerwaga ibyo ntawigeze abitindaho icyo gihe kugeza ubwo bije gusohora.
Urumva byose yabivuze mbere atugaragariza ko nubwo tugaragara nk'abantu b'intungane nk'abantu bameze neza ariko tudafite urukundo ubwo niyo mpamvu rero biriya byose twahuye nabyo ntabwo abantu babyibutse abenshi bari bazirikanye ubutumwa bwa Bikira Mariya bibutse ko Bikira Mariya yatubwiraga ati nta rukundo mwifitemo ati kuki mwicana kandi icyo gihe 82 ku buryo bw'amaso y'inyuma yaba ku bantu wabonaga hari amahoro.
Mwabyiyumviye iki cyari igice cya mbere cy'amabonekerwa ni naho tugisubiki ubutaha tuzarebera muri rusange ese koko amabonekerwa abaho tunarebe kumabonekerwa yabereye irurde ndetse kandi tuzanabihuza na bimwe mu ndwara zijye zifata abantu bamwe bakaba babasha kubona ibidahari bamwe bajye banakunze kwitirira bene aba bantu bakunze kuvuga ko babonekewe ikiganiro hirya myemerere nakagaruka umeje kubifuriza ibihe byiza.